Manegani. Yinde badrive. Akhala leso sikhalo mathoto. Abalekani. Yinde badrive. Ah, washo sizwakala isikhalo sakho ufana umdala.
just a little sexy funk thing.